Nigga, you the shit. That's it.
Socks on me pillow. Mascara wa peti ngia, yeah. Kufungu ne mino. Kates koko tabaski, yeah, yeah. Gweto naskeli ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele. Socks on me pillow. Mascara wa peti ngia, yeah. Kufungu ne mino. Kates koko tabaski, yeah, yeah. Gweto naskeli ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele. Kodwa ni game valen, bomba na bas swissis. Kira kange sketu will never change, kama ring fengs amin. Ihlungungizo slulisa, kunzima ngiyakhula ngisho. I'm 27, life is a mess and I'm just trying to win. Akusiza kutsho omunye umuntu omnyama bas. Silwa sodwa nangathana bese ngabambisana. My friend told me I should pray namfuna number one. And I told her angimfuna ngana maniga. Oh no. Socks on me pillow. Mascara wa peti ngia, yeah. Kubuhlungu ne mino. Kates koko tabaski, yeah, yeah. Gweto naskeli ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele. Socks on me pillow. Mascara wa peti ngia, yeah. Kubuhlungu ne mino. Kates koko tabaski, yeah, yeah. Gweto naskeli ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele.
Na mingza ni pillow. Umele life unumingo, yeah. Slandelo mimicho. Kwa makilo na kiafungwa, yeah. Kwe krimililo. Shugulu kwa lulubona, yeah. Solo samu ipilo. Indo senza kikarisa, yeah. Dozilami mkule lindena, yeah. Can't you see the little nigga tryna make the paper? When I pimbolami mkule lindena, yeah. Mfuni mali mfuni ntoro zenzo nga mapaper. Kungana magule kabo kiwi pepa. Funi mali mfuni gare zengi kulu mpole rara na mapehe. Residenta lalela matreta. Yezu mnyanya ngbize na maheksa. Negativity I'll see you later. Negativity I'll see you later.
Kwa mino Sosa mipilo. Mascara wa peti ngia, yeah. Kufungu ne mino. Kates koko tabaskia, yeah. Goto naskili ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele. Socks on me pillow. Mascara wa peti ngia, yeah. Kufungu ne mino. Kates koko tabaskia, yeah. Goto naskili ye zigo. Pati lava besa na bachisa pe. Mabopa mafindo. Pachonge kengeza stumele.
Na mingza ni pillow. Umele life unumlingo, yeah. Slandela mimicho. Kwa makilo na kiafungwa, yeah. Kwe krimililo. Shugulu kwa lulubona, yeah. Solo samu ipilo. Indo senza kikarisa, yeah.